bekuyisifiso sami ukuthi umuntu engimthandayo kube uyena oyothatha umntombi wami. Ngenxa yobaba ongizalayo ashabalala onke amaphupho ami, isifiso sami isahamba kanye nomntombi wami. Ngenkanuko eyamfikela nginaye, igazi lagobhoza emlenzeni yami. Ngikhala ngithi baba uyangilimaza, waqhubeka wanginukubeza. Wathi imizwa yakhe ngiyayihlukumeza, isifiso sami isahamba kanye nomntombi wami. Wathi futhi wangikhulisa, ngakho ke anginalo ilungelo lokumphazamisa. Futhi ekungikhuliseni kwakhe yena akukho akuzuzile. Futhi meke ngambophisa uyongikhumbisa, isifiso sami isahamba kanye nomntombi wami. Omakhelwane mangibabikela bangishaya indiva, bathe umndeni kayingenwa futhi bona bayasisabela, ngoba akananembeza nasethuneni uyakubeka, isifiso sami isahamba kanye nomntombi wami. Asicikoze maci esigodlweni sembhalo ephilayo, uNjabulo Imbongi yakoMashobane.